waliwo we nali mu bisele byayita bwe nzijjukira ebisele ebyo nga sirina ayamba na sirina na ssuubi ne mpulira eddoboozi mu mutima gwange ngali ngumya waŋŋamba tolindeka toliba wamu nange ebbanga lyonna mu mbeera embi ennyo ne mu maziga mangi titolindeka ne leero nkuyita nyamba nyamba gwe wasuubiza waŋŋamba
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu muliro mungi taata
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu ndwadde nnyingi
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu bwavu bungi
toyinza kundekawo yesu
taata ng'emikwano gigenze
toyinza kundekawo yesu olina
nga sirina ayamba yadde
toyinza kundekawo yesu olina nge
ne mu ntalo taata
kundekawo yesu olina nge
mu bizibu ne mu ndwadde yesu
toyinza kundekawo yesu olina nge
bwe ntunuulira obulamu bwange kyona kyendi abadde gwe gwe yantandikako taata manyisebu ono mmaliriza tondeka mu lugendo nzeka tondeka mu lugendo taata yesu nyamba kulembera obulamu bwange kulembera sebu yegwe wayogera yegwe wayogera titolindeka yegwe wayogera gwe wansuubiza titolivaamu waŋŋamba
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu muliro mungi taata
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu ndwadde nnyingi
toyinza kundekawo yesu olina nge
kati mikono gy'omukama mwene kwese
toyinza kundekawo yesu olina
taata ng'emikwano gigenze
toyinza kundekawo yesu olina nge
nga sirina ayamba yadde
toyinza kundekawo yesu olina nge
ng'enkoko taata we wamati
toyinza kundekawo yesu olina nge
woli sebo
kanya
kulemere
awo
woli sebo wene kwese donganya kulemererwa demorogendo lugendo naye ebirumbanga bingi demukibira makubo go mama mwe yakuliza nyamba tondeka kukuleka ndi mu lugendo taata tonganya kukuleka genda nange bwe kuba omuyaga taata tokuganya kunsuula kwata bwe gaba mayengo nanti ye gwe wasuubiza nti olimpanirira waŋŋamba
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu muliro mungi taata
toyinza kundekawo yesu
waŋŋamba mu ndwadde nnyingi
toyinza kundekawo yesu olina nge
kati mikono gy'omukama mwene kwese
toyinza kundekawo yesu olina
taata ng'emikwano gigenze
toyinza kundekawo yesu olina nge
nga sirina ayamba yadde
toyinza kundekawo yesu olina nge
ng'enkoko taata we wamati
toyinza kundekawo yesu olina nge
woli sebo
toyinza kundekawo yesu
kanya kulemererwa
olina nge
woli sebo wene kwese donganya kulemererwa